time ya Mkisa Kitui. Kila mtu
alikuwa anapoint na
kila mtu alikuwa anamjiza anasema buda wewe ni mwanamume na gani? Umeacha bibi nyumbani na kuja. Bona demo tusisemi kama wewe madhe tusisemi eh buda wewe madhe.
Uko na bwana nyumbani pia wewe.
Kama ilikuwa wewe kama ni yeye
ukweli. Hiyo ni tabia mbaya kukosa adabu. This is Kenya bana 2023. You should not be doing something like that bana. So
protected areas. In a make sense kwako 2023.
Vibaya sana because
size nikitaka kurecord naweza ni record na get. Naweza kosa kuenda na camera but nikitaka footage kani niko serious mimi ni mse nitaka kufanya niko na malicious intent ni nitaenda ni record na kuna mse hata notice.
Who is Trudy? Ni sawa unataka kurecord, this is Kenya, this is 2023. Ni sawa but do hivi. Fuata sheria tuanze tu hapo.
But mse tushamjua huyu mse ni content creator. Hii ndio stuff ana do. Anataka kushow nyinyi wa same jet enda airport.
Pale kuna kuanga.
Hivi ndio airport inapelekwangu. Shida iko wapi?
Na agree na jamali mkorrect kumwambia you know one of the places that are prohibited to record. Kila mtu anajua.
Oh, kila mtu anajua, mimi sijui.
Wasa wajanjizo anajua.
Welcome back to another episode of the Nairobian Podcast. Na kama kawa, miutulia na boys wangu Mwas.
Ni hapa hivi.
Nijia.
Fiti fiti.
Mekuwaje?
Mi nimekuwa poa. Wiki imekuwa fiti, shughuli shughuli hapa na pale. Njeve pia imeanza kunigonga hata mimi. Ukala siku ndo kuna safa sana. But so
nipata mtu wa kutoa njeva.
Bado bado. Uji nimekunywa uji excess wewe. Uji na kasupu supa pala. But nimekuwa na wiki fiti. Nilikuwa nimeenda kwa kuna crossover episode naweza watch. Ya minding your mind Kate Troiro. That's another thing nilifanya hii wiki.
Okay.
Nienda kwa podcast hiyo tukaenda kuongea vitu kadhaa huko hivyo so. Taka link hapo chini unaweza handle support pia. So wiki yangu imekuwa tu hivyo, imekuwa fiti. Ijakuwa fiti chance sidanganye because Thursday. Thursday nimekuwa na ma heartbreak kaa zote. Manchester United na mimi uchungu wangu ndio kwa Manchester. Hii ni life gani
hiyo? Oh, futa
manzi. Tulikuwa finali ya semi quarter finals ya Europa League manzi tukanyukwa vibaya sana.
Oh, izeni bana.
So wiki yangu imechafuka juu ya hiyo but all in all imekuwa wiki si mbaya sana other than hiyo tu. Yako ilikuwaje?
Saa yangu pia imekuwa fiti. Saizi ni playoffs tu ndo tunabangaiza na I think you know to keep entertained bado. Tukicheki venye mambo inaendelea.
Hii ni first round li ime happen sasa ni goko round 3.
First round. Games I think ziko 3 so far mostly wase wamecheza games 3.
So far vile kunaendelea timu zako zinaenda fiti zinashindwa kunaendaje?
Timu yangu ni moja tu nilikwambia na expect inashinda kina Yanes. Yes. I think wako series iko tied 1-1. But Yanes sijui kuna akucheza game 2. But tuko hopeful that atarudi series kiendelea but hata kama asiporudi timu yao bado iko inaweza pita first round.
Wako 1-1, wako tie.
Wako 1-1. At the time of our recording wako.
Na unafilaje kuhusu nini baadhe? Kuhusu MVP? Atakufuatilia tu your story baadhe.
Oh, story MVP.
Ijanaunsiwa bado
saa hizi.
Unafeel confident huu jamaa kuna achezi hata?
MVP ni ya
regular season.
Regular season isha happen. Okay. So
Liwe liwalo sasa.
So in between Embiid, Nikola na Yanes.
Okay. Minasama tu lelithi malas tu manze. Nobody cares, but we move. Okay. Nairobian Podcast yusu mangasu meeting yapa kila wiki.
True.
Kuongea kusu vitu tumeona, vitu tumesikia, na vitu zimetubamba, sindio?
Kweli.
So hii wiki nilikuwa napita kwa mtandao tu nikiwa nimeboeka tu nikaona story fulani sijaielewa vizuri but nikaona the government ya South Korea inataka kulipa majamaa $500 hii kama 650 won hii currency ya kwao to reclusive youth majamaa amejifungia tu pandemic imefanya amejifungia tu hivi I think wako na plan hiyo country ku spend over $200 billion on some social programs kusaidia kuencourage wasee wazae vitu kama hizo kwa sababu kuna population vijana wamepungua sana. I think watakuwa na wasee elderly sana wasemata kupea kila familia $750 kila mwezi to have children. Poku Kenya I think ameenda kama jamaa wapunguze kupata watu. Si kweli. Sasa ndio nilizeni huku vitu kwa wengi tumefinyana yani. That government ifikirika tukulipa wasi. Huku hivyo imefika mahali imekuwa so bad unafikiria issue kama ukiangalia sasa kama Mkenya uko hapa hivi. South Korea hawapati watu wao yani wajamaa wanaanza kubehave kama panda bear. Bado tungile kwa the real issue unafikiria issue za kwa nini place kama hiyo that
ni fast one country. See other place kama hiyo like the whole world. Saizi wase wa day you get watoi una get wase wako so much involved kwa story ya career, story ya kutafuta do hustle yani una get wase wana get watoi mtu mmoja watoi wawili unlike kitambo wase walikuwa wana get watoi kawa ndani wa saba una get alafu pia I think wase wana attribute hii story ya kutoget watu wengi juu ya hard economic times then job being a consume like time yao kama yote so hata story ya population Elon Musk alikuwa anasemanga kuna itafika tume like generation yetu tumefika some point that tutakuwa na story na hatuna like workforce itakuwa cause wasee wazani
so si ati majuu lakini si Africa
sana zana mbaya sana Africa pia cause Africa pia cause ina change cause sasa hizi ukiangalia average households ni wasee like wako na watu wawili watatu like wasee kama mababu zetu walikuwa na watu 9 even ndio ilikuwa average sasa hizi ni wawili watatu una get so baada tujafikiwa hivyo sana but tuna
yeah tunaelekea
iOS design
niko na juu story with regards to place kama Japan usianga juu in one of the countries iko na the largest population ya elderly people so mtu kama yeye kutoka job mazuri anaenda kuangalia your great grandmother kumchunga nini so kuna stress ya job then ukifika home stress ya kuangalia familia so unatema kwenda kukatia mwanze kuform familia so you know one of the issues na inafanya hata
pse kukatia imewekwa bana excuse kwa mtandao mbona uende kukatia so ukichunga madhako uko hapo
uko hapo uko na madhako uko na shosho yako na great grandparent hiyo ni kazi mingi sana manzi kuna pale kati ya tiku swipe right na left.
Pia si kazi mingi squeeze ya ni Instagram tu.
Alafu mkisha match. Sasa mama ndio mahali date mkunywa kahawa.
Kazi squeeze bana si lazima. Squeeze
ni kwa tabia mbaya. The rest of the world ina tabia mbaya hiyo. The rest of the world.
Squeeze hakuna hizo vitu za date. Squeeze bana life imekuwa simple. Hakuna hizo stories za siji kupelekana out.
Watu wa East huko na kuna tabia za kuna quote and quote family values. Kwanza ukati MC then muende mahali aingi ye box umari si kama sisi tuko na tabia mbaya sisi tumekopi the west sisi ni
swahili wana change mdogo
hajafika hapo sio maana kuna hiyo issue but nikwasema ina cost gava hiyo country pesa mingi sana 200 billion ni do mingi sana I think kuna pressure zenye ni kweli kuna pandemic saa hii ilifanya majamaa hizo international kwa ni ngumu
so kupata job wanalipa ndo wasee waende like wasee watoke nje wa socialize
hiyo ni I think you need 500 but ile 700 and kitu kwa ni familia kwa nkari majamaa tu yani and I think you nikwambia mse tu endo katie patie mse ball tu yani shika idu mpeleke date okay you never simplify but ni kitu kama hiyo kwa majamaa interact na wasee kwa sababu imekuwa so wamejifungia sana to a point wanakuwa antisocial hakuna workforce bila wasema tu majamaa tunafuta kazi kama USA kulikuwa na hiyo story after pandemic kuna jobs I think si city the best jobs possible in the service industry kuna job mingi sana but majama hata kwenda kuzichukua cause government imeingilia kati inapatia subsidy cause kuko na pandemic majama angeza kwenda kazi but nafilia it's a necessary thing kufanya kutoa wasee nje but pia kuincentivize hiyo design itafanya majama wengine waanze kujifungia kwa hao kama mimi sitakuwa natoka kwa nyumba kingoja gava ya Dr. Ruto manzi aseme nabadi wasee ndio watoke
buda mimi naona hiyo ni shida poa ku have bana hizo ndo shida za first world in a have kama sisi bana tunalia stories za unga wasee wengine wanalia ku incentivize wasee tu watoke nje bana
unapata watu wao
yeah sisi bana tunatoka nje ku demonstrate juu ya
unapata na ball kila mahali pia yani I guess pia ni palituko kwa sababu in our development kama country hatujafika place kama hiyo sima jamaa lazima utoke nje ndo upate job, ndo upate do, ndo upate kukula. Uh-huh. Au pia kuna
lakana. But sina change. Sikuizi naona wase wengi wana do job zao mostly online. Kuna mm-hmm. stories tu za, like wase tu
mse na za kapo. But hiyo ni skill. Shida yetu, mm-hmm. job mingi, wase wengi wajua kali sector, so mm-hmm. to speak. Wase wala wana sumangia kono. So inda
wifanyakazi. Ni mahasla.
Mahasla. Mazo usipotoka kwa kiji yako uende marikiti kuuza mboga, ama mm-hmm. kuenda kusukuma mkoko, utagetika kitu. So ekonomi yetu jafika yu place ya. Tuko fintech excess ile majamaa mm-hmm. tuko hawafanyi vitu zao. Kuna wengine tuko ni kuandika reports mm-hmm. au kutest technology fulani mtandaoni, so inawezekana. Ukifika hapo vita kwa ni shida poa juu pia tawe imekuwa congested excess. Kwa tunaweza fanya majamaa kwa nyumba zao, fanya kazi zao huko hivyo. Mm-hmm. Sasa ni pia tunaweza complain sana. But hiyo ndio ili ni bamba kiasi nikasema okay. Hey, baby pia Kenya tafika mahali. Mm-hmm. Wasana ambua tokeni kwa nyumba ndio tuwalipe manze.
Ah, sawa, acha tutoke kwa hiyo story yako ya wasewa majuu bana tuingie Kenya. I think hizi ni nitakusomea some of stories ili trend Kenya.
Okay.
Uniambie ni kama is it something you care about ama
ni useless.
Ama ni vitu useless tunaweza. Kama kuna kitu kuna juu naongeanga mingi but kama kuna kitu kusema unaweza sema ah, okay. kama ni wagadis pia sema tu hiyo ni wagadis. So kuna madam flyer anajiita Miss Trudy.
Okay.
I think yeye ni YouTuber, yeye do my vlogs. Mm. Alikuwa ameenda I think Mombasa.
Yes.
Alikuwa ameenda Mombasa kurecord kwa airport. I think alikuwa anataka kuvlog hiyo process yake ya hiyo trip yake ya kutoka Mombasa kurudi Nairobi I guess.
Mm.
Then kukakuwa na fracas kadogo, I think alishikwa ama alikuwa na have ka kitu na wase au security. So story ilikuwa mtandao that wase wengine walikuwa na mdis that huyu madam akona kelele mingi bana na airport ni one of the protected areas mse afai ku record your story.
Mm-hmm.
Unafilije juu ya story? Ilikuwa dema ilikuwa sawa ama una feel that I place ni protected au faikuwa una record place.
Na agree na jamaa alim correct kumwambia hiyo ni one of the places ambao prohibited ku record. Mm-hmm. Hii kila mtu anajua.
Oh, kila mtu anajua, mimi sijui.
Wasa wajanjizo anajua. Hawezi niambia. Wewe ni mbona ni content creator na haujui pale limitations zako ziko. Mm. Na feel ukienda place kama hizi wa DOD, place kuna hata police stations zingine, kuna some places sio Kenya police stations, si globally. Mm-hmm. Kuna place ko protected, ko prohibited either by law, ama tamseme kuna stick up hivyo, do not film at this place, whatever. Mm-hmm. Shida hili tumeingia majuu sana, tumeona video za majuu sana, tunajua kuwika, I know my rights, vitu kama hizo, but tunafaya kujua. Si kila rights
ya mzono. This is Kenya, this is Kenya, 2023.
Your rights are given, you're not born with them. Kama hiyo. So yeah,
but pia kabla useme tunaingilia majuu, yes. Tumeona majuu sana. Majuu lazima hizi stuff zianze from somewhere. Yes. Cause ukitaka kitu like ukitaka ka freedom flani lazima ianze from somewhere. Correct. Even though msi anaweza kuwa mdogo, but ukitaka change happen kwa sekta flani lazima ianze from somewhere, hata kama ni kidogo inaweza anza kwa msi. So una feel that e place ni easy places, ni protected areas,
yeah,
that msi afai ku record. Ziko iko hivyo by law, una feel hiyo ni kitu kingine tunafaa kuelewa hivyo, tukauke na tu understand hivyo
itabidi. So kwa airport mimi na understand kuna place za film kwa airport hivyo nimeelewa, maybe niko wrong.
I think we uje enda airport.
Si upo jadanganya, mimi sijaenda airport, mimi sijui
fly. Maana ujui places.
So natumia knowledge kujua kuna places protected because of security installations, na kuna place kama hizo kuna sensitive whatever information, so iko protected in that design. But filming is itanzia mahali, but you don't pick a losing battle just because lazima itanzia mahali. Usiende state house ku film, sema lazima ianze tu mahali, so itaanza na mimi. Airport iko prohibited. Wewe panda ndege yako, record kio na niendege picha mbili tatu. After hapo, Thiku Dem ameolewa na jamaitango Ude Maya, ni YouTuber wa Ghana, pia nafanyanga the same things. Pia namonanga the same things tu. Anafanyanga traveling vlogs, anakomplain linda hii country kwa ni mistreat, vitu kama hizo. Kila country kuna sheria zake, whether una agree nazo ama agree nazo, ni sheria za hiyo country. So kifika kwa hiyo country, we behave na behaving, maliza toka na place ingine. But kwenda kuweka fracas, this is 2023, kwanza hiyo kitu ni buingi sana. Kila kitu kufanyika tu,
this is Kenya bana. So nikuulize, history ya kuweka places protected areas, ina make sense kwako 2023?
Vibaya sana, because
size nikitaka kurecord, naweza ni record na get naweza kosa kuenda na kamera but nikitaka footage kani ko serious mimi msi nitaka kufanya niko na malicious intent ni nitaenda ni record na kuna msi hata notice
okay.
But the fact that indo stuff una do like indo career ni kama career yako indo your source of revenue indo kitu na doingi mbona like na usha make it obvious that una record hakuna kitu protected per se kwa airport una get
okay.
Kwa airport hakuna kitu kingine unaweza sema hii kitu ni because I think hizi stuff zilika mingi times za bombings ndo wasio walikuwa na dhani ati oh si James akirecord kwa airport unaweza chukua information
kama Intel anatafuta
unaweza chukua Intel second say na day Intel buda umsi hata record na hakuna msi hata na notice hata kuna hizo fracas zita happen but umsi tushamjua umsi ni content creator ndo stuff ana do anataka ku show nyinyi wa same day enda airport
like
kuanga. Hivi ndo airport inapeleka wangu. Shida iko wapi?
Shida ni in protected area. Ijamishi.
Naelewa iko kwa law ama regulations zetu but inakumekia sense.
It doesn't have to make sense. Mimi na agree nayo. Ishi yangu ni mimi kionyesha sheria mimi na agree nayo that lazima tukuna respect certain things and certain places and certain people. For example, kuna jamaa anafanyanga content yao ni pranking. Uweze natuku prank just anyone because kama sasa yetu ni big fish, ni big fish. Uweze natuku parliament, waze kuprank kama jamaa useme, ah simu leo naonga town ki prank watu, so issue iko wapi? Zi, kuna some hii ni parliament kuna acting hivi na hivi. Hata parliament sasa kuna rulimisi ya green nayo, hiyo mambo ya kuvaa suit, kwa una suit ina make sense aje. But ukikam ku think of it, hiyo how to mipatia heshima yake kivyake, kwa sababu ukiingia hapa vaa suit. Whether it makes sense ama make sense, hiyo ndio sheria ya huko hivyo. Unless wa change sheria sema unaweza vaa African attire.
But hiyo sheria ita change hivyo. Hiyo ni sheria, yes. Kuna hiyo sheria ya kulikuwa na women hawezi big vote. Una get?
Yes.
Ilikuwa sheria for a very long time.
Yes.
So mademo ungekaa tu buda, hiyo ni sheria. Whether tuna agree nayo, whether tuna... Una get? Kenya pia kulikuwa na hiyo stories za hizo stories za politics stories za one party state nini. Wasi wangesema buda azizi hii ndio sheria una get. Sasa hizi tungekuwa tuko like buda hiyo ndio ilikuwa sheria whether tuna agree nayo ama tu agree nayo hiyo ndio sheria una get.
Na get your point but kina na disagree nayo ni kama for example story ya women voting vile ilifaitio kitu hawakwenda kupanga line kupiga kura.
True, but ilianza place.
Kuprotest, ndiyo.
Yeah.
So the end goal ni kupiga kura kwenda kuballot pale hivyo. So hata kama the end goal ni kwenda kurecord kwa airport, anzeni huku nyuma. Endeni kwa street protest, ongeni na MP. Ongea na watu.
Yes, stuff yako na it makes sense.
So lengo ni hivi sasa.
So mimi nikitaka kwenda kupiga picha kwa airport, niende kwa street, niende niseme.
Give us our rest. Sindiyo. Kwa nini unafanya nini?
Unaenda airport.
Akenda at state house
zi aliblokiwa ilikuwa aende state house
exactly. But kublokiwa
aliblokiwa
so akafanya nini akaenda kwa street kusema tutaanzia tunaanzia hapa nyuma kwanza kuonyesha tufurahi na hii rule huu Miss Rudy ni sawa unataka kurecord this is Kenya this is 2023 ni sawa but do hivi fuata sheria tuanze tu hapo uwezi change vitu fuata sheria kama sheria unafeel unjust si yako na akona influence try ku get band na content creators wengine for mini kakoka sivi ongeni na MP waenda change kitu but kila saa kuna dukulia
baiko kila saa si alilia tu mara moja I think hapo amejua
una blame kila mtu nimesema kwa kila saa kulia naeka all content creators na kila mtu unapenda dukulia for no reason alafu anasema tu ni this is 2023 so what sheria ya change
okay. Okay, mimi na agree na wewe ni sheria but mimi na feel hiyo sheria ni na agree na wewe ni sheria angefuata sheria kwa kwa airport but mimi point yangu ni hiyo sheria ni lame like I make sense mimi nikitaka kwenda kurecord airport nikiamua like kama goal yangu ni kwenda kurecord kwa airport nitakuja hapo na footage na nitakwambia buda hii ndio footage yangu ya
hii jani yote
process yangu yote ya airport kama ningekuwa msemalicious siwezi enda na kamera niko like uko obvious tu una umeenda na kamera.
That's what you think. Kuna so sometimes unaficha anga in being obvious unaficha kwa jamaa watakuwa calm. Unasema tu huwezi kuwa na ubaya kama unataka kushikilia kamera hivyo. You never you see the issue huwezi jua intent ya mtu. Huwezi jua intent. Kuna msanii anatembea tao ameshika amebeba gun. Hata maybe ni karao. Haujui kama yes atakuwa protect and serve ama amekuwa muenda atakushutua watu. Huwezi jua intent ya msanii per se. So ukirecord you content creator maybe ana ubaya at all 100%. But hiyo footage yake
tushajua ana ubaya.
But hiyo footage yake inaweza tumika na watu wengine
kufanya nini
wala kuna ubaya
kufanya nini footage
whatever wanafia kwa kwa yako anaweza chukua waende implement mimi nasema tu hivi kuna a lot of laws in this country has it make sense mimi na agree na hiyo make sense but because it's part of the law tufuate sheria kuchange hizo 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 nini.
Yeah, true. Yeah. But
Saba Saba walienda ku protest ukakuwa multi-party.
Part of kuchange hiyo sheria because haitaka mimi.
Yes, kwa ku protest kwa 2023 because inachokesha akili tafadhali.
This is Kenya. This is 2023. Okay, tukiacha your story. Kuna dem anaitwa Kamene Goro.
Okay.
Alikuwa presenter I think. Mm. Alikuwa in
Energina Kiss.
Yeah, I think alioleka juzi. Mm. Then kulikuwa na story ati oh sijui amekuwa kidanganya madem oh babe sijui wewe nini yeah, baby girl nini then yeye naye chini ya maji chini ya waba
pigwa pete
basi ana get come say ana settle but amekuwa kipush story oh sijui nini yeah. Mm. Una feel ni story unaweza sema kitu ama ni waganis
naongea tu generally speaking
si lazima useme kama una shit
ukisema niko na shit sawa but generally tu mm-hmm. Kumekuwa na hiyo graft kwa ikiendelea madem kuambia jamaa be independent be whatever be single be by yourself
madem si maboy pia wako na madem wanaweza sema boy pia wako na hiyo stuff
sawa but nataka address specific women
okay
so Beyonce number 1 mpaka katoa mangoma kiambia jamaa oh single ladies mm-hmm. Akuodhex ama yeni president of single women, mm-hmm. single mothers, vitu kama hizo. Huyu mm-hmm. Miss Baby Girl hapa sahi. Mm-hmm. Zari. Mm-hmm. Bata ina shida, wea olewa. Kwa mm-hmm. utakuolewa, olewa. Mm-hmm. Pia madem, utakuofuata na msikize message yao. Mm-hmm. Shida yenu, yani. Ye kuolewa, mii ni huso ta kidogo. But, mm-hmm. iwo mkudanganya wasi, you can be happy by yourself. Alafu, unaka, some few months, unasema, haiwezi make, eh? Hmm. Tuache kudanganyana. Tuache nisime tu hivyo. Tuache kudanganyana wa demu.
Okay.
See, it's not something that I give a damn about sana.
Okay.
Matuache uongo tu.
Atawa, misina story na wa demu. Kuna story ingine ya footage flani ilikuwa imetrend Twitter. Mm. Inasemekana, sijui kama ni...
Allegedly.
Ni CAS. Mm. Ni CAS wa... Omanga, Millicent Omanga, sijui ni CS.
Boss, nobody cares. Nobody cares.
Asi wafanyangi yata
job. CS kateke ni gani. Kuna PS already.
Sawa, kuna footage yake ilikuwa imetoka.
Mm.
Kumetrend mtandao. Mm. Then, ilitrend for some time.
Mm.
Then, juzi, kuna MP flana anajita Milly Odhiambo. Mm. Alikuwa mebonga juu ya ufutija umadhe. Mm. Kutokea then Millicent Odhiambo anadai that kunafaa kuwa na rule law ipasiwe that wase wana leak footage za wase
mm.
wase wana leak footage za madem mm. na mama abe mm. wanafaa kupewa life sentence
hey.
Mm. Story una feel ni wanganis ama ni
zizi kwangu ni story nataka kuongelea
so una feel hiyo story yote
hiyo story part 1 I don't care about it. Hiyo shida yake. Tutakufanya na life yake ni shida yake.
Mm-hmm.
But the second part ya sheria ya kuweka wajamana wana leak vitu kama hizo. I think itango revenge porn.
Mm-hmm.
Iyo na agree nayo. Life sentence hapana, obviously. What I have kufikiria ile appropriate punishment.
Mm-hmm.
But na agree kwa kuna punishment cause. Hata Butros, huni msani flani, kuna pisa yake zililikiwa.
Mm-hmm.
After shama yeah, na shughuli za.
Kisa kitui.
Ukisa kitu
alikuwa na story kisa kitu alikuwa na story
akaacha kuwa urezo juu aliingiza maji
I step down
maybe kwa urezo yetu sahi so kuna mimi na agree na hiyo part ya hiyo maliciousness manze ume agree na msee mwende mahali mfanye shughuli yenu kama watu wazima and then unaileak kumwaribia jina ama for whatever reason uko nayo there has to be punishment for it I think all over the world revenge porn ni kitu punishable by law hata pa Kenya na fiko the same way hiyo ni tabia mbaya kukosa adabu this is Kenya bana 2023 you should not be doing something like that bana so Millicent I think ni MP
ni CAS.
Asi Omanga, huu mwenye lisema ishe
rea. Odhiambo ya Odhiambo ni mpi.
Na agree na ye, nataka, ngitaka kwanza a form bill,
mm-hmm.
ye ni mbake kwa sheria. Iyo ni kitu na stand behind. Iyo
mm.
ni punishment lazima kuwa appropriate. Iyo ni tabia mbaya.
Na msia ki reason that, unakumbuka I think last week but one tulikuwa tunasema Buddha, nye mkidu story zenyu na mkirecord juu watu kuna possibility ya mseku.
Kulik.
Kulik kitu ama kutawanisha kitu.
Mm.
Kisema, Buddha, ni mtandao na tunafaa tu kujichunga na mtandao. Kwa sababu mtandao bana iko na kila kitu. Msee anaweza hata kurecord without consent yako, but unapata imetokea a claim that yeye hakupatiana but inatokea kwa So si atufai kujitunga sisi wenyewe na vitu tuna like vitu kujieka kwa hizo compromising situations like tunafaa kujua like actions zetu atufai kuwa kujieka kwa hizo compromising situation at all like ndo tusikue
exposed na agree na wewe ufai kujieka kwa hizo compromising situations but for some people set it on a recording consensually wengine mnafanya tu shughuli yenu mkishamaliza ukiwa umelala laptop umepumzika jamaa anapiga picha vitu kama hizo anazipost. I think niko na a certain documentary on Netflix kuhusu the porn industry. Wako anasema ilifika such a point ilikuwa so serious that kulikuwa na a lot of non-consensual content imekuwa mitandao zao that walipelekwa kotini and they had to purge over 10 million videos because wataki vitu hizo za non-consent. Nifaikuwa ni mimi na huu dem tumesikizana turekodi kitu na tumeiona tumeiko sawa tu upload but as long as one of the parties hakuwa ameagree hiyo ni non-consensual. Hii ni same na assault, umemu assault sexually kama hizi.
Na please menda mkarecord, like umerijirecord.
Mkitaka tu.
Mkitaka, mjirecord, but mse moja anaenda na hii release to the public. Yes, ilikuwa consensual, yo time ilikuwa mna record. But time ya kupublish, mse moja ndome.
Bado ina
publish without
bado
consent.
Bado kuna consent.
So kupublish pia mnafaa kukubalia na wini.
Kila stage, because hii mlisema tu tutengeneze sawa maybe ni for home use for personal consumption but them jamaa akai commercialize so maka kuna consent so mimi personally pale nakaa nasema huyo MP mimi nampigia makofi nasema yeye hiyo sheria mimi ningetaka itokee si life sentence because hapana hiyo punishment pia ni excessive
ni harsh sana
but lazima kuna punishment sufficient
for your
for itabia.
But I think kuna bili lipasiwa story ya kupatiana stuff za wasee bila
consent
kulikonga na kitu kama hiyo
probably siko uhakika sahi but kama unaweza kama iko reinforce kama hakuna watengeneze wengine na hivi ndio nataka kusikia nataka kusikia mse after solutions legally kuziweka si kusema tu kupiga tu kelele kusema this is 2023 hiyo sijisikii
na story ya wase kujudge mse ako in a leadership position footage zake zikileak
yes
whereas kuna footage leak kila
mahali
kila time wase ordinary footage zao leak na wase wanakuanga tu kwa sawa nayo but since mseni mse prominent kwa society anaekewa like
lawame kwa mingi
like anatusiwa anaekewa kujizo ma staff nini una feel niaje like tunafaa ku hold au wase wako in higher position kwa
to higher standard
of standard than
yes wewe kwanza wewe ni kio cha jamii tuanze tu hapo kama saa hii yeye anajulikana na wasee wengi sana kushinda vile unajulikana okay wewe uko na podcast sasa kuna tu ni ordinary man kwa barabara watu wao ikiliki yako mteta wana oh huu ni mwanaume ako ndevu for example but yake kitokea sasa jua haya huni
msi anamjua like
tunajua anaongea pale kwa bunge anafanya ngizi alikuja shule yetu ku launch kitu kuna some
expect
you cease being just a person you become an office also so I got office CAS mimi si nidharau kuna vile naona kuna ofisi pale ya CAS yakitoka kuna mwingine ataingia kwa hiyo nini kwa hiyo docket so heshima ofisi maliza vitu zako kisha maliza toka mtu kama Mukisa Kituye mimi sijui story yake but alistep down akasema mimi sisi ni hiyo ndio nilifanya ka step down so hapa ni allegedly hapa ni a lot of allegedly but alijitoa because kuna kungekuwa na pia some issues maji ingekuwa rezo alafu kweni bwana rezo wetu pia alifanya mambo mengine
story nyingine ni boy akipatikana na hizi mastaff
yes
wasi umchekelea but dem akipatwa kwa hizi mastaff yeye ni victim like mademu anakuwa victimized sijui nini unafilize just
hiyo ni pose
wasi walikuwa na beat so walikuwa namchekelea but story
ya kidogo mani ni sama pono hiyo jina yake
story manga leo wasi wanam disk plani kuna some disk but kuna wasi like oh hadi au leaders wanatokea that buda hawezi fanya kitu kama hii ni kumkosea heshima nini but time ya nikikosa kitu hii kila mtu
alikuwa anapoint
anacheka, kila mtu alikuwa anamjiza anasema buda wewe ni mwanamume na gani umeacha bibi nyumbani na kuja bona demo tusisemi kama wewe madhe tusisemi buda wewe madhe
uko na bwana nyumbani pia wewe
kama ilikuwa kama ni yeye
ukweli hiyo ni allegedly tuna hypothesize I guess hapa ni double standards in society kuna hiyo aspect ya kuangalia madem kama the weaker sex so they need to be protected take advantage of them but na feeling ingefai kuwa equal all the way dema kifanya kitu kama hiyo kama response yetu ni kucheka tuchekelee wote kama response yetu ni outrage iko ni outrage kwa wote isiko ni mnaonea jamaa huruma unaona mnamtukana ama mnamkashif si poa na kuna hiyo double standards pia imejitokeza ya story ya Willy Paul story ya Willy Paul yana Diana yeye na Miss P akisema jamaa alikuwa anataka kutudhulumu kimapenzi vitu kama hizo ama demo limekizo claims hakusubstantiate afu baadaye akuja akasema ilikuwa ni mapara
demo anaweza make claim nyingine then aki after some time anakuja anasema ilikuwa ni jokes
mtu wangu
anasema anasahau tu
story but kama ni chali manzi inafuatiliwa manzi mzee anakuwa cancel ana lose ma contract zake kuna double standards kwa society ikikam story kama hizo ana feel tunafai ku hold wasi at the same level tu kama utakuchekelea mkisa kitu tuchekele umadam pia. Kata kumwone uruma, tuone wote uruma. Kata kuwa kashif, ikuwe ni wote hivyo. Isikuwe ni picking and choosing. Yosi fiti.
Okay, so story next ni Elon Musk alitoa, Twitter ilitoa the legacy blue checks za wasanii. Wase walikuwa masanii, majournalist. Lazima saizi walipe hiyo $8 per month. Wase walikuwa wamekuwa wakiwika. Wase wamewika. Kuna ma parody accounts pia zimekuwa zikisetiwa.
Zimetolewa.
Zina keep wase entertained because story is different. Unafilije kwanza story ya
Twitter? Sijali. Yata ni user kidogo. Mese ongi Twitter. I don't care about the whole Twitter universe and everything like that. So whether ni blue ticks, whether ni no ticks, mikangwe ni husu wata sina shubli na.
So Twitter, blue ticks ilikuwa ni ku verify that account, hii account ni ina belong to mse. So ilikuwa napatia wase prominent, wase labda my news anchors, my news station, media stations. Elon Musk alisema buda, your story. So hizi lazima, kila mse, lazima ilipie hiyo
tick.
So wase wamekuwa ki, anasema zizimi. Wale kwa wase walikuwa nazo blue tick, wamerudi kuwa commoners.
Yeah.
Wana complain kindani kimoyo, but wanalielia, mi siwezi lipa hiyo, sijui nini. So, argument yao ni, that because hawako verified, itakuwa potential that fake news itakuwa easily spread. Unafilije, like, ina make sense, like, ina hold any
weight. Chini ya maji ina hold water because tunajua kwa mtandao wasi wangana scam hata wasi. Acha niangalie in terms of scamming, for example. So sahi wewe kuna account yako ya Twitter, Kish, Blue Tick. So nikiwata message from Kish Blue Tick najua nye ni Kish mwenyewe. So ina eliminate all the other parody accounts za Kish, vitu kama hiyo. But ukitoa hiyo sasa, how am I able to verify that yenye unikitali ni text
bila kubaliana na Musk in that ndio uweze kuwa verified lipia tu kama unataka kuenjoy hizo services because Twitter bana ni private company ni kama hizi media stations tu media stations itaka ku run advert yako au utaenda tu hapo cause wewe ni prominent wa run ad yako utakwambia zizi tuta run ad yako but lipia stuff. So Twitter pia amesema buda ndo uweze kuenjoy hizi services zenye commoners our get ku get longer tweets ku get like your like engagement zako I think watapandisha kiasi like, kuna favors utapata kama si kama commoners tupe bana kitu kadogo ndo uweze ku get hizi stuff kama mdai bana kinyinyi na hizo ma sijui credibility zenyu sijui nini kaeni hapo na kama wase wengine.
So sasa juu wasa nalipia hizo vitu si imetoa hiyo element ya prestige. Hakuna prestige juu umelipia uja earn so to speak. Why not do this? Hiyo tick nakonga ni blue tick. Mwana mseke green ticks ama purple ticks za kulipa mfanya tu hivi msemee. Kuna waja mamtu kama for example LeBron James ama Cristiano Ronaldo ama CNN hizi prominent organizations wala kwa shaa earn hizo ticks za hizo personalities wa maintain hizo ticks then we introduce ingine useme sasa tutapatia kila mtu mwingine ni blue green ticks. Hizi zimelipia. Mtajua tu automatically. Ukiona tu green umelipia. Mtaenjoy the same, the same.
But I say wanadai increase revenues pia.
Sikata inasema wale wako verified wa maintain hiyo, because kuna reason kama ma at least wa maintain hiyo. Kila mtu mwingine iko ni ya green. So tunajua ngatu automatically green imelipiwa. So ukipata mtu amekutumia text na ya green na ni LeBron, na LeBron angana ya blue, ini scam na vitu kama hizo. Kwa sababu feel kulikuwa na reason initially, ilo lifikiria kuverify some accounts and not all accounts. Kulikuwa na reason. So why not maintain it, then hawa watu wengine wote wapatie a different color. Kwa sababu issue tunajua tu ni umelipia. Ukiwa na umelipia, alisema think atalipia se kadhaa automatically. So umelipia, kuna yule amekaa nayo. Eka a different color.
Mimi naona tu buda wase wakae tu hivyo bana. Kama wewe ni mse, tunaona hii stuff yako ni, but pia ni dangerous in that kama saa hizi nimekuwa nikichekima accounts zingine, unaona labda ni Citizen. Unaona mse ameandika story nyingine waga dis hapo. Unajaribu unafikiria ni kumbe
ni mse wa makili.
I think saa hizi tu tunarudi kwa ile point ya usi trust anything una get kwa
verify baraka. After nini kadhaa.
Una get kwa, unaweza chata verify lakini bado utachezwa na namse ndio utakucheza.
Because AI vile imeingia kwa mtandao ni ngori sana. Kwanza chiki Elon Musk mazali launch, alilaunch rocket kalipuka after 4 minutes man. You know, one of the biggest rockets in the history of rockets. So jamaa sijui kama kuna manuksu zinamsumbua ama hizo hasara zinamwambia afanye.
Aziz ilikuwa plan, like walikuwa wamepangia
before
I think 20th ndio alikuwa sio wote alikuwa na wasi ajali pia walikuwa na dump pia walikuwa na 2.0 wabaki kwa commoners.
You disagree now, but generally me, because I don't care about Twitter liwe liwalo, but ningefikiria tu a different color ingework. Kwanza kaya green, ndo tujue green equals money. Imelipiwa tu.
Mi na feel awesome bana. Kama nataka kuenjoy the services, mlipe. Mi nakubaliana na Elon. Next story ni story ya artificial intelligence.
Okay.
Kuna ngoma fulani ilikuwa imetoka ya Drake ana feature The Weeknd. Kumbe haikuwa ni Drake, like comment at ni AI voice over ya Drake na The Weeknd wakatoa the whole song. Na feel the story ya AI like ni kama ina take over, like ni kitu una fear that itakuja ku affect, itatu affect negatively venye tushazoea maisha yetu, ama una feel
mimi si fan mkubwa artificial intelligence. Na feel lazima kuna limits kwa technology hata. Hizi kwa tu wezi AI si mbaya, but pia too much of something inakujanga inakuwa poisonous. Hata AI itakuwa mbaya. Kama sasa angalia wasanii, utaiji wasanii kumeka ngoma hata sasa.
Yeah, true. Hata sasa hizi kuna wasanii wengine wanaandika ma lyrics na chat GPT na inakuandikia like bars the whole thing. Then we kazi yako tu ni kufind tune.
Natai kuna auto tune inakusaidia na hiyo yani. So uko pale vitu kupeleka tu mwili yako na sauti. I mean technology inafika kutusaidia ku make life kuwe easier. Si ku live life on our behalf.
True.
So kama mera place hiyo ngoma saa hii kuna place nyingine kwa shule inatumika na wajamaa kuandika reports, waniambie msema kana anaandika ngoma. Mimi hapo ndo naanza kufeel sasa technology imeanza kuwa a bit much manze. Lazima tuanze kuikatel. Kuna some limits afa kuifungia sasa manze.
So una feel tunafaa kuwa na history ya AI na ChatGPT nini? Kunafaa kuwa na some type of regulation, na kama kunafaa kuwa na some type of regulation kwa AI, nani ataregulate hizi mastori? Nizi companies ama tutakaa chini tu agree si wote that stuff
kifika hapa. I think
because being a make life easier na wasi wengine wana enjoy, like kuna mseme kama mimi ni musician na mimi ni mse waku, mimi ni writer, naandika papers, naandika, like itakuwa easier for me kuenda tu kwa mtandao kwa ni kama calculator venye lika si have to do hizo math zote. Naekelea kwa device na nanipe
inapatia answer.
Ni kama hizi wasi wengine wanaandika mapapers nini, lakini inaweza kuduia ako kwa staff kuandikia wewe kazi yako tu ni kudistribute.
Masema jua difference. Okay, ya calculator machacha pia ni kuipeti for a second. Calculator kama hujui formula itakusaidia, ni useless calculator. Kama hujui kutumia board mass for example, utakuwa na calculator itakusaidiaje kama hujui
board mass? Utaweka uta place kila kitu, unaweka kila kitu. Calculator unaweka kila kitu, unaweka
bracket. Scientific.
Unaweka zote, okay, inakupea kila kitu, inakufanyia hizo
stories zote. But kuna sababu zingine ni complex mako hujui.
Vitu
kama hizo. AI sasa hivi takuandika ngoma ya how I had four girls kama mtu wa hip hop, I had four bitches and I sold drugs, ndio nikabali maybe drugs bitches na niache ianze kuandika imalize tu yani. True, so una feel lazima kukuwe na
ukileta argument msi atasema yes utajua formula but calculator itakusaidia ku get to the final
answer.
Una get hii pia lazima kuwe na some knowledge of venye vitu kuwa una get kama ni musician itakuandikia yes but lazima ujue like venye music ina work, lazima ujue itakuandikia kila kitu lazima ujue like uko na style yako ya tune like uko na style yako ya music, so unaleta hiyo stuff venye meku simplify ya una bring into your style ama venye unataka sai kuwe.
Mimi niko against hiyo, na feel too if you want to be a musician do the work. Kama si wewe acha mtu mwingine afanye the work, cause kuna wengine hawezi andika, so unaendanga na new music maybe for example mtu kama Neo ni songwriter at least ni human anakuandikia wewe unanunua, but sasa ni machine mazeta umetoa the human aspect kwa hiyo cause ikiwa ni human kuna experiences utakuandika ngoma ya mapenzi kama unajua kuandika naweza andika mapenzi but niandike na experience yangu ni easier ku relate nayo. Maybe mimi ni hater tu wa technology, maybe na hating tu technology excess but na feel inafika mahali the more things change the more they remain the same, at some point itafika mahali kutakuwa na take over yani. Sasa hiyo jamaa anataka kuandika reports za shule, utakuwa na doki pale bwana anakuandika tu heart surgery niandikie kila kitu hapo hivyo. I mean acha vitu kama hizo, acha tukate vitu kama hizo tukue na kuna vitu za tumia kufanya kuna vitu zingine nikifika mahali wachana nayo sasa. Sijui ni nini
so yo? Nani atasema wachana nayo cause kama kuna yo, useme kama saizi umejua calculator imejua 1 plus 1 na bwe bana kustruggle kwenda kudu 1 plus 1 so ufanyie uambie tu calculator kufanyie like at point gani ndo msi atasema kama nimejua niko na hii
hiyo sauti
ika stuff ita make work yangu ikuwe easier, mbona ni go through sweat na kudu.
I don't know. Usually ni loaded kiasi. But I think kuna regulators wa gava, kuna regulators wa tech wenyewe. Please kama Facebook, kuna regulators ndani yao. But pia kuna gava inafa kuregulate certain things kuhusu hiyo kitu. Na spendi ya tikila sa gava ingile kila kitu, but I guess atijui hii ni early stages. I think the more ina grow, the more regulation itajitokeza because social media haikuwa a thing back in the day. The more ili grow, the more kuna
tuna adapt na
lazima hapa tuingilie kati ndo tutrek kusave vitu. So the more ina get out of hand, maybe someone
tafuja. Tukisema tuache tu stuff play out bana. Kama kutakuwa na shida, acha shida ikue, tutajua
ku. So tusimkina baadaye.
Tuta adapt na tutajua venye tutaishi nayo. At the end of the day tunazapata buda cause saizi pia nasikia wase wengi wana fukuza employees, machines inakuwa zina like wana automate
kila kitu. Was me hata tu attention zimetu hivyo.
Una feel tu buda services zinafazi offered like human aspect lazima ikuwe ibaki kwa
human touch lazima ikuwe human plus tech but kusikuwe na tech over cause you apply tech kwa kila kitu tuna lose the human touch, the human aspect.
You take over it just happened but
tuna
tuko very close
as a career choice. Sasa songwriters for example unawaambia tokeni hapa, mimi don't need you cause mbeleni ilikuwa mimi niko na sauti niko nao poa sana, wewe sauti hauna but skill kuandika ngoma umeiva. So kwa industry kuna place yako hapo hivyo utaandika mimi nichukue niimbe you says produce kuna producer pale hivyo so kulikuwa na hole nini basi ukika machine nimekufuta kazi wewe. Next AI zinaimba ngoma sauti ya Drake mimi nimetolewa kazi sasa
zinafanya kila kitu, zinafanya editing za nini cause kitambo kulikuwa na dewa sasa wana edit ukishandika paper yako unapelekea wasee wana proofread wana kueditia nini
kulikuwa na kulikuwa na whole line ya jamaa ukitoka hapo unaenda kwa sound engineer sijui nani.
But my opinion yangu ni buda tuache tu stuff play out cause tuta adapt bana na tutaji reinvent na tutajua place tuna
pale tunaelekea
na tuta
probably me woko more optimistic kunishinda.
Yeah, I mean that feel yes ni scary at some point itafika pia una feel kuna vitu zingine ukifika una feel eh buda indo place tunaelekea na story ya AI venye tuna develop but mimi niko of the opinion that watch the things play out venye
zitaenda tu.
Venye zitaenda bora tukue tu tuna jiri invent like hii ki happen tuna shift to another thing like tuna
I mean, hopefully, ina take over almost kila kitu. From the 70s, vile wajamani za kutumate vitu, wasi vingi wali lose job. Na ni kweli kuna waliji reinvent, but factory jobs iliendanga. Na hiyo know the reasons Detroit ilienda from being one of the richest city in America to say ni ruined, iko in ruins. The wealth itoka Detroit kenda San Francisco, I think, or California. So kuna reinvention, but in the wake of reinvention, inacha a lot of hopelessness, death, despair, and after mingi tu wako along the way.
Tu unangalia in the negative side, because hata mi pia naweza sema buda like 5 years ama tuseme 10 years ago, hatukujua buda tunaweza do podcast na tuseme hiyo ndo.
Into the new form of communication.
Yeah, like seeing new form of, you know, like our livelihood. Same with Buddha, tuna do podcast na yondo livelihood yetu.
Yeah.
Mini content, mini mistrudi. Na yondo content yangu.
This is Kenya, 2023.
Yondo content yangu na yondo, and I live off here.
Yeah.
Mina travel too, na record na I live off here. 10 years ago, hakuna msi angefikiria kitu kama inaweza happen, that unakaa tu, unajirecord, then unangoja do at the end of the day.
Na
kuna wasi wengi wana do your stuff. Same, si wale wasi. Wale wasi wanaweza kuwa, wale wasi wali lose job, wanaweza kuwa hopeless nini, but wasi wengine wanyume, hii market mpe njime kreatiwa, wasi wengine pia wame join, wasi wengi sana.
Ni kweli.
So hiyo inakansiliana, like, society inabaki tu bado tuko sawa.
Unaweza yangalia hivyo, but mne yangalia in the sense of, kama saa hii ni kweli, vitu zina change inge, atuwezi kuwa constant all through, nazima itakuna kuna change. But with the creation of one industry, kuna death in another. Na kuna wasi wana suffer kwa hiyo industry, nime dead. Then kuna wasi wengine wanaangalia, oh ile ime dead, wacha tuingie kwa hii mpya. So atuwezi discount hizo mbili zimetu, just because ile ni dead, hii ni mbaya. Kuna uzuri wata, hiyo AI itakuna uzuri wake. But swali yangu ni, hii inafika mahali, inakuwa, ineliminate the need ya watu. Kama sasa hii email, email ilifika mahali ka eliminate need ya post office. Mwana tumeleta kitu kama hiyo. Si email si mbaya, but imekamika wasi wa paper industry, wasi wa post office, wamekuja ka ametolewa kwa equation tu yani. Na nasema ni poa juu email ni faster, vitu kama hizo, but the more tunaendelea hivyo, the more tunataka tuna reduce the number of workforce, tuna reduce, kwa sio sehemu inafanya kazi ati Google. Ukikompare na post office, honestly, post office ya Kenya, Uganda, Tanzania, America, wapi au wote, umefutwa kazi, na maybe kwa kila country, maybe support ya Google kwa Kenya, maybe ni kama 30 umeandikwa kazi, maybe. So all over the world, it's 30 people kwa Google. But kwenye post office, ilikuwa ime employ si kama maybe 4,000. So yes.
But so si au 3,770.
Wanda kalime.
Zizi. Waingie, wakuwe mavlogger, waanzishe mapodcast. Wakuwe content creators.
Nato tambia muda mse 40 years. Ndoko 40 year old, aende kwa airport.
Wakuwe influencer. In that, as much as wasi wengine wana lose job, yo side ingine, like yo industry ingine wana lose job, kuna new industry na come, like ni mpya kabisa, wasi wengine wana join, na get. So uspoji reinvent, ujue buda, nita pivot aje from here to here.
Batimbaya kwako. Iyo ni kweli, na get iyo, uwezi kupia, uwezi remain stagnant for a very long time. But even diyo kuko, minda sema tu,
uko scared that
niko AI scared sana. Mi niko scared tena sana. But pina deserve chance, tuwacha tuone. Juwata internet kiingia, soko naogopa. The year 2000 kiingia, soko naogopa. Kile YK19. Ama YK299 ile. So 2000 ilifika kwa kukufa, dunia ikuisha. So maybe hata itakuwa the end of the world. Ni maybe unfounded fear tu tuko nayo. So wacha ingie tuone vile itatupeleka.
Okay.
But mimi I think tachi hapo, unless connect mwingine kuongea.
Zizi, pia tachi hapo hivyo. Sina story nyingine.
Sawa, simetuwe. Thank you for joining us again for another episode of Nairobian Podcast. Like, share, comment, subscribe, engage na sisi, tuambie kenye unataka kusikia, kuona, tufanye vitu kama hizo tu. And then tutakuwa hapa na wewe tena next week. Kisha mbele mambo ya
shindi yetu. Upload kila weno 3 p.m. on all streaming sites.
Yes. Sawa, utapata hapo vitu ongea na sisi. Tukimaliza tusimanga Nairobian Podcast, we talk as we can.
Talk as we want to.
Thank you.
See ya.